It's now a John the Bull.
Mama so maone kagudu kutu onenti mamu Kandiwa nankusuta ndudu sikuti ninulo wilela Kandiwa nankufusa mapu sikuti ndienda sojela Pafupi nanita sendela zantima mwanga uzivela Sikuti nkavaratai mafuto njui ataai Naneso ni kuzaka mwai Niku nikila yanga tawi Sikuti niku kwela mpwai Sikuti nzafandi umpawi Dolanda shuta kafirio Kuteni nuso wayandio
Nsama ndiwo nechonchi Nane pena ndi madwara Nsama ndiwo nechonchi Pena ndi magona ndi njara Zamandi one chonchi pena fizi imashupa Zamandi one chonchi nane moyo ungoimba Zamandi one chonchi nane pena ndi madwara Zamandi one chonchi nane ndi magona ndi njara Zamandi one chonchi pena fizi imashupa Zamandi one chonchi nane moyo ungoimba Na poti ndi maimba They think that they're in chitumba Kuma nane maruza mandi chapa I can't do good myself to be super Nane makara ndi maroto Zaipure ndi wini roto Wakati kumwera na kumpoto Kuseko ndi tia tamoto Nsama ndi one chonchi Penati maseza matumba Nsama ngofera zina kuti awa ama imba Nsama ndione chonchi nafe moyo ungolimba Nsama ngofera zina Nsama ngo Nsama ndione chonchi nane pena ndi madwara Nsama ndione chonchi pena ndi magona ndi njara Nsama ndione chonchi pena fizi imashupa Nsama ndione chonchi nane moyo ungolimba Nsama ndione chonchi nane pena ndi madwara Nsama ndione chonchi nane ndi magona ndi njara Nsama ndione chonchi pena fizi imashupa Nsama ndione chonchi nane moyo ungolimba
Board.